Side, Fujis, wanapiganga support. Tozi wallets, mnajua sindo goats. Buzz ni mobs, inakaa juma notes. Tuta make it, still nina hope. Washa like duba zetu ziko top man. Poki hate na kutreat kama op man. Washa like duba zetu ziko top man. Poki hate na kutreat kama op man. Washa like duba zetu ziko top. Biti na chuna mina wa madana flow. Naka una hate few when he up. Buda machua kwani bado jai grow. Nasku magunga na bado si just stop. Ataka kuno soro kwa tip low. Nacheza ndogo mina cheza gatu low. Low, 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 key low, only low. Na chest dreams na lazima nita blow. Nyongwa na waruli dhani nitatoka ngo. Good life mbaka face ina glow. Fine settings, cheki na joku kadrona. Sibahatishi kwa ishi, mini pro. Kile napata mina dishi na mabro. Nisha mari game na sumanga na garo. Nisha kill vasa bado kukill show. Fujis, wanapiganga support. Tozi wallets, unajua sindo goats. Buzz ni mobs, inakaa juma notes. Tuta make it, still nina hope. Washa like duba zetu ziko top man. Poki hate na kutreat kama op man. Washa like duba zetu ziko top man. Poki hate na kutreat kama op man. Walidhani tuta rap then to quit. A-side tuna switching ima beats. Tuki drop albums zote juni hits. Tuko broke na city tuko rich. Juu ya crowd wezi tuchiki kwa streets. Female fans Tuesday Joe to my tits. Sezi rap kuleni blue ticks. Wana complain mufanya nukia ink. My girl sezi mchesa ki switch on me. Mama mlena ni ma please call me. Juu ya rap wana act like they know me. Yo, these hoes wanna chat me. Some of them Joe wanna trash me. These hoes Joe wanna chat me. Some of them Joe wanna trash me. Trash me Joe wanna trash me. Wana piganga support. Tozi wallets mnajua sindo goats. Buzz ni mobs inakaa juma notes. Tuta make it still nina hope. Washa like duba zetu ziko top man. Poki hate na kutreat kama op man. Washa like duba zetu ziko top man. Poki hate na kutreat kama op man.